ngizigcine awu mina ngene ngize ngixolele hey wangishiya wayoquma komodolo wabukusangami imphakathi awu Themba lami nomwakhaluzigcine awu mina ngene ngize ngixolele hey wangishiya wayoquma komodolo wabukusangami imphakathi hey wangishiya wayoquma komodolo ngobe nayimoto hayi nezilahla awungithi hambu shone noma komodolo wakho angini ndaba nezilahla zakho hayi wangishiya wayoquma komodolo ngobe nezimoto hayi nezilahla shone noma komodolo wakho angendaba nezilahla zakho awusuyabuya manje uzongikhalela usugigifgif ezinyembezayo awungithi hambu shone noma komodolo wakho anginendaba nezilahla zakho awusithandosami nomngakhaluzigcine awu mina ngeke ngize ngixolele hey wangishiya wayoquma komodolo wabukusangami imphakathi
awu Themba lihle engakhulula manje ngihambe ushone
I know my phone.